bishani na babu wewe.
Superstar. DJ John Sakula umerie. Chaka 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 chaka.
Ataka kulamba.
Wamlambeza, wamnyonyeza.
Kama kuna kana mama yako ukikuja hapa. Kana mama yako.
Accelerator, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajidu na uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga you be my honey.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni harama.
Wamlambeza, wamnyonyeza. Na malaleza, niko drinks na maeta.
DJ Jones.
Takukuni, takukuni ndege. Basi samaki ni meli.
Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Nyone girl ka leo tandress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bend, bend, niku bang, bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi na ilipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako.
Kanipiga mate. Kanikwata waya. Kakonja na kapea miti. Kuna nduru giza ni tititi. Bobo shanta ya 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 ya. Dushka wika oh mama mama ma. Santo santo kaka kaka. Nyundo msumeno tunapaka nana. Shhh. Nyonga nduru nduru. Cheza chini kawa iguru guru. We mtamu kaskari nguru nguru. Bakora kakondani sini turu turu.
Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa. Kana mama yako.
Wolan. 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 Chapa ilali, chapa igande. Nita kirere, nita chapa inyame. Kisha inipe kichwa nikiwasha ingale. Juu tuko maji basi wacha izame. Kideng, kideng, indo bazeng, bazeng. Kuto kililia basi kidem, kidem. Na kusoma macho uki pretend, pretend. Miu kata maji tuma weekend, weekend. Candidates kata wiki ina depend, depend. When shallow end ama depend, depend. Unataka lion ama kiden, kiden. Sura na kupeka five haga kiden, kiden.
Kama kuna kana mama yako kujikuja hapa.
Wamlambeza, wamnyonyeza. Na malaleza, niko drinks na maeta. Alifanya poa tu, kuni ex. Siku hizi na kuanga tu, drinks na mayeng.
Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajidu na uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga you be my honey.
To advertise on this space, call 0715-638-806. DJ Jones.
Deep, deep. You got the keys to my Jeep. This is because sana mrembo hini stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajidu na uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Deep, deep, you.
you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby full speed. Skid, accelerator, speedometer. Kusedereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusedereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali, utanipata na my boys nikikata maji, kwa dunda sipendi vita dona watiaji, nikiserereka, napenda ndogo hiyo, na ndimu, na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep, usistuke sana mrembo, hii ni stick shift, ignition baby full speed, skid. Accelerator, speedometer, kusedereka, speedometer. Accelerator, speedometer, kusedereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawewe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama.
Sexy body, feel like a beamer. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni keja, basi mimi ni neighbor.
Beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby full speed. Skid.
It's a man them.
Yeah.
It's a TK2 production.
Sista fanya kama wanipa upendo. Sista moya nazi kwenye tendo. Sista kaza beki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo pe. Nikupe matendo te. Girl, you're my kachuku bigger than them. Girl, you smart, you're more class than them. Girl, you mathematics 9 times 10. Girl, you pita like angolo kante. Chezesha sambu andra, litoto wakandra. Kishika na pandra, kama bara pandra. Tucheze kandandra, vitu na vopendra. Nauza viwandra, teleza na gandra. Legeza mbrum, katisha mbrum. Chezesha mbrum, jiwa kwa trumrum. Akina gaza wana kivizia mbrum. Kumina kishu kishia na bia mbrum. Legeza mbrum, katisha mbrum. Chezesha mbrum, jiwa kwa trumrum. Akina gaza wana kivizia mbrum. Kumina kishu kishia na bia mbrum. Sista fanya kama wanipa upendo. Sista moya nazi kwenye tendo. Sista kaza biki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo pe. Nikupe matendo te.
It's a man them.
Wanakitaka kukikamata kiwa kina wigu. Kitu matata na kukifata
doa mikwanja kuwaribu.
Kina minyota ya kusikota
tibe endo na initibu.
Kasha ina kana sali kutwa zima wivu.
Fanya vile kama una dance na rasta. Tete mesha kao meshipa na pasta. Ganda na ulimbo tumakamata. Mindo fireman, superman, loverman. Better than jagaban, badder than shabaman. Ukuta na panaran, kofi ameshika na nzamani. Simamenda ni mwaga majid.
Yeah. Achukua selfie. We all know you know yourself.
Catch a groove one time. Feel the vibe one time. Calculate one time, two time.
Mbele iku sawa ni mecheck. Na leo na die moja ya power that I will never forget. Drop me your pen in a location. Stack your stories ya simu, me stack you my conversations. Utani pata kwenye gate kama ni appointment. You know that I won't be late. Nope. This story na jua we una relate. So katambe mtumbili sote to participate. Take a selfie.
Leo ni make em ku get down. Leo ni make em ku get busy. You been on my case for a while. But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business.
Take a selfie,
baby, now my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Take a selfie,
baby, now my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Maisha ni mojo atan bambisho na semo kosa. Wachani ya kikishe, young wild and free, kijana na PD. Usijinime cha ufozi jijiezi, leo ni leo, fiachilie. Jipigie kifua, jiaminie, chukua selfie mtu wangu we tesa. Kwanzi angoli ya juu, inaweza.
The fast life, you one touch away. It's my type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we live in the fast life.
Tunenda from titi mtiti all along, nime notice your form. Miko fiti tumebond, sa tunengia zone. Utushiki isha go down kwa DM lo perform. Na umimi ya
take a selfie,
baby na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Take a selfie,
baby na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Like mango, sweet.
Sio ni sawa na una vision. Macho zimefoka si allowance una sit on. Suna jonga no pazia si atin kona mission. Hapa ingine ni nao na siapa ndo na belong. Umeni like for long, style fresh, sexy, smelling my cologne. Ushachukua self, you go ready now, it's on. You know you the one, I've been looking.
DJ Jones, it's some choice music.
Hey, yeah.
Word
to me, lady. Hey, yeah. Word to me, lady. Word to me, lady.
Yeah, this is Tatu Masmanis.
Katoto kako fresh. Kama nyidi boss, kalimu bass. Kesha nitoa stress. And she got me dancing west kama race. Katoto kako fresh. Kama nyidi boss, kalimu bass. Kesha nitoa stress. And she got me dancing west kama race. And she better than the rest. Better than, better than Uda gash, Uda cheki. She got it all in place, ready to my face. So you got a this and that, so some ETC. Nga ani murunji nyo mwala. Every day my life magara. Nana rangi ya pesa walala. And she got me singing. Kano my baby fantastic. Fanta, fantastic. Kano my baby bombastic. She bomba, she bombastic. Kano my baby fantastic. Ooh, she fanta, she fantastic. Kano my baby bombastic. She bomba, she's a fine girl. She's a fine girl. She's a fine girl.
Go east and go north and south.
Go east and go north and south.
How kinda you live for
five? One
yeah.
She's a fine girl.
So fantastic.
She fanta, 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 fanta.
She fantastic.
Nakajenda itwende Regency. Jorimbo wako wendo fiancé. Jotwende outing. Nataka jiji la Nairobi tambue. Wendo number one queen. Nitajigamba di wote wakujue.
Because the love that you gave me, explicit. The things you did do me, exquisite. If I hurt you, I'm sorry, excuse me. Cause baby girl, if you go, you will confuse me. Love that you gave me, explicit. The things you did do me, exquisite. If I hurt you, I'm sorry, excuse me. Cause baby girl, if you go, you will confuse me. Baby, can I have a kiss? Can I have a da? Can I have a kiss? Can I have a da? Can I have a kiss? Can I have a da? Baby, can I have a kiss? Can I have a da? Can I have a kiss? Can I have a da? Can I have a kiss? Can I have a da? Can I have a da? Can I have a da?
Denda,
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 denda.
Mwanzo mami unapotembea, mwendo wako kauna pepe, malaika mola kanipe. Mangu milele ntamle. What you gonna do, what you gonna do when a star like me falls in love with you? What you gonna do, what you gonna do? Ready or not, I'm coming for ya. Nipe madama sham sham. Wajua na kutaka nina ham ham. Kweli udani penda bila mkwanja. Ama idani pide ni uza shamba.
Because the love that you give me,
explicit.
The things you did do me,
exquisite.
If I hurt you, I'm sorry,
excuse me.
But girl, if you go,
you confuse me.
Because the love that you give me,
explicit.
The things you did do me,
exquisite.
If I hurt you, I'm sorry,
excuse me.
Girl, if you go,
ooh.
Kama si leo siyo kesho, kama si wewe si komendo, na bila wewe siko ebo. It's what I feel, it's what I feel in my heart. Nani ya roho, nani ya roho, ni wewe. Nani ya roho, nani. Ukinikubali mimi takununulia ndege, na vera niko ready mimi waniseme juu ya wewe. Haja kimeshinaga tama, penzi letu haliwezi zama. Sinaga tama, penzi letu haliwezi zama. Vera, 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 vera. I mean I wanna be with you, yeah. Vera, 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 vera. Nakutaka wewe.
Kushung peng, baka kwenye ceiling tunakuta kuta peng.
Haja kimeshinaga tama, penzi letu haliwezi zama. Sinaga tama, penzi letu haliwezi zama.
Hatuna king size bedi la twalala. kuaga ila tulawa. Umeridhia moyo kwa penzi lako la thamani.
Contact 0743-107180 or write us an email on sales@hypnoenergydrink.co.ke. Now available in your nearest supermarket, bar, restaurant, and other stores.
Mabu, hey, Mabu, Mabu.
Teddy, please.
I said my nail check, makeup check. Sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby, yeah. Mimi na wewe mipange metik wale check. Unavunilewaga mimi wakati sina baby, yeah. Well, no, I want to spoil you to be, yeah. Osheri wala usogope mfuko metuna. Tell me what you want to do, mabu. Hey, hey, mabu. We can catch a movie tonight, mabu. Toka Kinesa, toka
kumbuka nimesota sina pesa.
Unanielewa sana baby. Mda wangu unanipaga ujilizi.
Tell me what you wanna do, mabu. Hey, hey, mabu. We can catch a movie tonight.
Monica, lift up my feelings. Ooh. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. Hey, I tell us it to bande. One time, tu wanshe jigo kwenye kite. Hevelo nani ganga mo. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Ntalamba filo lolo. Hevelo nani ganga mo. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Nitalamba vilo lolo. Hey. Mtoto sex umengaru meoga na mafaranga. Umenipandisha joto, siwezi lala.
Unafinya kona pika ngeta, ngeta, ngeta. Finya kona pika ngeta, ngeta, ngeta. Unapika ngeta, ngeta. Ngeta, finya kona pika ngeta, ngeta, ngeta.
Wenye roho mbaya fire bandem, amese fire bandem. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh, unavyo nipa sale. Unaniganga moyo.
Oh, yeah, yeah.
Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Ntalamba vilo lolo. Hevilo naniganga moyo.
Oh, yeah, yeah.
Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Ntalamba vilo lolo.
Kiaji mindani nimeshika zime rietu kejani. Midia ina digeto na mabeste babi. Bundoks na di area tumepiga kambi.
DJ Jones
Kiaji DJ Lighter Bundoks gang. Taniwa.
Yeah yeah yeah. Okay then.
Niko kutu na msupa seni fei ai. Ako sopo na nalten fike bei ai. Niko tu mashata na kutei ai. Tachana kingora siwa kutei ai.
Digi digi madogo dhane udigi dhahat. Digi digi madogo dhane udigi dhahat. Digi digi madogo dhane udigi dhahat. Arufu kama shale ziki na isko mimina. Digi digi madogo dhane udigi dhahat. Digi digi madogo dhane udigi dhahat. Digi digi madogo dhane udigi dhahat. Arufu kama shale ziki na isko mimina.
Minani, kiaji mindani. Nimeshika zime rietu kejani. Midia ina digeto na mabiste babi. Bulldogs na di area tumepige kambi.
Inani, with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me own it.
Run on the place, cause you know we born it.
Mamure wako na kasbana si mabani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kam na mamu, nita magarange. Mange uso metepo, nita zamandane.
Madogo dhane udigi dhahat. Udigi digi madogo dhane udigi dhahat. Udigi digi madogo dhane udigi dhahat. Arufu kama shale ziki na isko mimina. Udigi digi madogo dhane udigi dhahat. Udigi digi madogo dhane udigi dhahat. Udigi digi madogo dhane udigi dhahat. Arufu kama shale ziki na isko mimina.
Kilalo aki kinge oske jana. Kichapo aki kinge mkishada. Kibao ama kijake taska. Kinyaru kwanza kibanki rasta. Buda na kichingri siti moshi na firimbi. Nina bugi na siringi nina dungi ya shilingi. Kome dugo na kiingi kani mblina we machiti. Anazoza kama chiti ziki bondia pigwe miti. Kibibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong idada. Kirungu adi abeng kitanta.
Digi digi madogo dhane udigi dhahat. Digi digi madogo
saini kuzama. Kasha madabi kosa ituka na chana. Nika penka meiva juu niko waba. Cheng nisha seti saitu niko janta. Ni mamoshi tuzangale morotish ni anande. Chekia kina karo, chekia kina anji. Wanapenda mboko, juu isha chaji. Teka ngoko chuo mna kibangi. Cheki katelo na adelo ni machupa. Shuka na madam kuru wengzi kilipuka. Ndozi nice niko shopping ya aluta. Niko limbo juu ngeos ni mauta.
Digi digi madogo dhane wadigida. Digi digi madogo dhane wadigida. Digi digi madogo dhane wadigida. Arufo kama shala ziki nice kumimina. Digi digi madogo dhane wadigida. Digi digi madogo dhane wadigida. Digi digi madogo dhane wadigida.
Advertise on this space. Call 0715-638-806.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Ninyi nani agoro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondo gotongo. La mimboko mbaka usoko. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dondosa. Pale downtown na na dondosa. Pale down kudondosa.
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous miudai 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 miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Niko Kigali yo shamba nda tunamboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Nina taki ya mayangu na riang nazi tuna kama chenge kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia broma.
Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous miudai 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 miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Pambulu, luku, washa kindukulu. Kam tukijani ni kupige mabibopo. Pale Instagram, jatatisha na kimboto. Vinyo na watesa minapenda. Mangoko, mangoto, malokol. Siko kwa mosho, orosho. Madiva zimebudi na nituru. Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto. Vurugu, kukaba kwa kila mauru.
Kwanza venyu mejibeba, nga miudai, miudai, miupenda.
Peleke na rieng, peleke na rieng. Tucheze chini leo, cheki. Nota leo tusikize mboko, mboko, mboko. Cheki DJ, uya cheki. Cheza kaa wewe. Eh, nyamba nini usi tuingie dance.
Ole ora. Ai.
Ole wa moranga nimekam na mandom. Hizi teria ni na zedi zimetoka ngong. Ina wapo wezi mpada mini kasadam. Kama boko mna reda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko mimi mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Ole wa moranga nimekam na mandom. Ole wa moranga nimekam. Ole wa moranga nimekam na mandom. Ole wa. Ole wa. Ode wa moranga nimekam na mandom. Tuzi teria ni nazeti zimetoka ngong. Kina wapo wezi mpada mini kasadam. Kama boko mna reda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko mimi mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Tuzi teria tu nazeti zinaka haram.
Pigwa mboko kushodo loko nyoto. Akosho polo shon mapunyeto. Itapuwa kwa mashada kani mento. Unangawa maldam ni kani dento. Nazia minia ni nangubi lanjubu. Unastuka na utadosho na kirungu. Girls like we na mecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jaba ni kuchum. Ni kusetie kichom, ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom, ni kumangie kisho. Ni kudarue before, ni kuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram.
Jazo na kijoto vile ni ngumu adi kuliko kokoto ako kijani ni mkule tukimboto haram ni moto zikishika teka ngoko gizani ni kunguri kumeja mapoko itabidi ndio nijenge kikoko ndio nipande nijengwe ki round 4 na murambe na muratish kwa kikombe ndio nisani zile nono na sikonde kama 40 itishe zote akirombo saa ongeza toke
pigwa mboko pigwa mboko pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram, boko haram, boko haram. Kuzi tiri tuna siti zina karam. Boko haram, boko haram, boko haram. Kuzi tiri tuna siti zina karam.
Mdi wa moranga minika warufuko. Kwa vya pide miako miako makomboko. Wadha wa hitika kijileta pita nako. Na nikisho dhura ongeza cocktail ya karofo. Niko na risto za ukagito. Juki na bosko na mbogi yao. Walipoteza mavaju zao. Kweza mikono za siku wa mademu wao. Nishae vuta mbicho nika spenki wa kithomo. Na misi fala na jonunuka kama shono. Kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangono. Ninaje reon maje kunye supo kono kono.
It's another one. It's your boy Dito. Rapasa.
Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Nipeleke na rien. Nipeleke na form. Ndo niseke wa mayem. Oh yeah. Nipeleke na rien. Nipeleke na form. Ndo niseke wa mambos. Oh yeah. Nipeleke na rien. Nipeleke na form. Ndo nikumbe wa manyonyo. My dreams check. My yanks check. Leo ni wabilambis wabinyonyes wamtekes sindio.
Oh yeah.
Sajo kikola chawa paki na usoro. Tukifloss na madiva wanafiga zimefura. Natakia rungu yole boy mtafu. Wapiga ndizi kwa bafu. So piga chua mgeto we kwa riang na mayang. Wako idhaya mawengu wapendi vako za mabaika. Wanapenda tuma flag. Kuroll tuma mbichu wakani party. Tunapati atupotezi wakati kufilisha tu wangati. Kutaka dada zao adi kwao. Iondo riang. Iondo vako.
Simama kete, simama kete, simama. Wacha kukatika kwenye kete. Simama kete, simama kete, simama. Wacha kubanjuka kwenye kete. Mbogi sete, simama kete, simama. Wacha kubanjuka kwenye kete. Simama kete, simama kete, simama. Wacha kubanjuka kwenye kete.
Mari sasi, sera za vera. Nyumo mebeba, no wanda kila niga. Nadai kubeba, niso kulukulu non-stop na songa. Badai ni kubebe, ni kudare kidonda. Figa inanita. We katika, hapo kukuta. We pandisha, songa kusonga. Busu tapata, chuma ni konki konki tena viti. Hapo nipe basa, tosete kishada. Mada kumada, mambo kigeza. Chapa chapisha.
Yo, this the money.
Yo, hello, it's me again. Na nimetoka neti, nipeleke na rian. Wanaume moje pange na saka tu madem. Hapana chatisha basi gali nipe game. Jogo alale ndani mina umba tuko same. Na kama iko tachulisha do mina zen. Waresh mina gonga ni wa Bethlehem. Na nina manan wanapenda peke jeng, yeah. Simama kete, simama kete, simama. Wacha kukatika kwenye kete. Simama kete, simama kete, simama. Wacha kubanjuka kwenye kete.
Lani siku na nide ya kutwa. Badala tu unasema tu ja. Nasifu dem mwana najua kutwek. Akitwek boy shell ana mau. Rauka juu custom za kachacha. Ni kuperi baka kama gera ifao. Pau kwa e, baka wa ai. Pau kwa e, baka wa ai. Ama dem wasimame ama wainame.
Ah, we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
niko nikimbitwa sikingale. Masiva na jitambua kwa ordinary. Kiumbanga makushota mamboko. Nakangoko nakasesa kama koko. Ndiaje ndiaje ni champe wa makale. Suna juwa minataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale. Take ndena anawasha tukingale. Na daibong e-form nisha sare.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu tau. Nasifu dem wana najua kutwang. Aki twang boy shell ana mau. Rauka juu custom za kachang. Nikupe riba kaka magira gifau. Upa upa eh. Ai upa upa eh. Ai ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Ah wainame.
Piga flash na kuna vile nitaongeza shash. Buda basi na kuna vile na saka bash. Sauta catch na kuna vile na saka cash. Nina shaba na kuna vile na pina godo. Adai paka onda vile na ngwa usogo. Super flash na viva tuwa chio ngongo. Nina jugu dula ndula kwa manyodo. Ni undugu my ex unatema ngono. Pesa utas chere usingizi wa pono. Mboko fast mrorosi nataka pono.
Leni siku kuna nide ya kutwang. Badala tu unasema tu tau. Nasifu dem wana najua kutwang. Aki twang boy shell ana mau. Rauka juu custom za kachang. Nikupe riba kaka magira gifau. Upa upa eh. Ai upa upa eh. Ai ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Nimekupangia adiche ukilandi utachezea gia. Mi upenda ile feeling kiuwa menikalia. Nukistadi vile we uwa unatulia. Waithera pwemaga gata gate kado. Genaga wegwa kwa ogeza pia toido. Gakeno kigwa roba weyo heterezo. Okainya wezere ginyo kamia zade. Zade, zade, eni zade. Oh.
Unlock your power with Hypno Energy Drink. Contact 0743 107180.
Ndakulewesha upaki umezombi. Ndakubwana kuja kama bibi. Hizo nduru ni peza kishabiki. Majirani wapaki wanafiki. Mbogoro, 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 mbogoro. Cheza nika umefunjwa.
Limbo kalimbo.
Nipe zile za kukuchi.
Limbo kalimbo.
Hure hure bila malipo.
Limbo kalimbo.
Zote zote za kuchutama.
Limbo kalimbo.
Ah, mbogoro.
Sina bro no bra sindiria. Shika kuni baby girl sindiria. Nipe paka basi kama souvenir. Na ipaka majoto inawaka chandelier. Baby bump usitoe sinerea. Hana plate akikam tutashare. Ride bike baby girl nina fair. Mbeku kazangu my girl waka rare.
Kalimpo uki smile baby girl iso dimpo. Zinataka pimpo. Nyaje OG, lipi OG. Rada safi, cheza loki. Mambo rita, senorita. Lap 1, 2, 3, mpaka 6. Never mind the neighbors, yoni sifa. Next week in town atajika. Say my name, ukikam, sijafika. Ukikam, sijafika.
Cheza nika umefunjwa.
Limbo kalimbo.
Nipe zile za kukuchi.
Limbo kalimbo.
Hure hure bila malipo.
Limbo kalimbo.
Zote zote za kuchutama.
Limbo kalimbo.
Ah, mbogoro.
Limbo kalimbo.
Ah, mbogoro.
Limbo kalimbo.
Ah, mbogoro.
Limbo kalimbo.
Ah, mbogoro.
Imzizi joni kiezanga kupea. Imzizi joni. Imzizi joni kiezanga kupea. Iyo shimo utangoa tumimea. Kwanza nikika, nikimwagi ya mbolea. Piga nduru bata kuna kukulewa. Yule kijana wakandanda. Round this umepatana na mjanja. Yeah. Nita kuna kuna moja moja kama njugu. Kama baya nita share pia na mandugu.
Na for you.
Teza
nikamu. Hey,
Malumaluas,
Sonia Gamu, hey, Mulamua, Ogadito,
Pewa, 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 Pewa,
Ice, Access the one beats,
Mulamani, Mupendani, Mulamani, Mupendani.
Lambani,
Mupendani, Lambani, Mupendani,
Lambani,
Mupendani,
Lambani,
Mupendani.
Sydney.
Counselor, one of a kind, she be pretty angel. She wanna spend all her life with me. Oh yeah, yeah. How many goose, how many jazz, I'm a open. How many shiga taga moyo sisi. Oh yeah, yeah.
Yelenze, anani vania, anani achia. Hakini baki dogo mina changa nyikiwa. Anani vania, anani achia. Hakini baki dogo mina changa nyikiwa. Nibe yo, 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 te. Nibe yo, yo, yo,
mama.
Nibe yo, 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 te. Nibe yo, 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 mama.
Yo beauty make a bad man, demi cross this border. I go risk carry thorns in me shoulder. Make a little little dance, but think I enjoy ka body, body, body brem brem. The way you wind, basi pole pole ka wani koroga. Tunguliza mtana garu meni yoga. Dami mwile mpima nina vete tema niko hoi, hoi, brem brem brem. Well from America, smile like Rihanna. Nilipoku kutai kuwa kesi kujuana. Poni mwangu mefika, like my banana. Mimi na we kwetu kwetu wida kupeana. Come on!
Oyo, 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 oyo.
Yo, 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 yo.
Hey, so atakama unado maisha ina atakama unado maisha ina
DJ Jones
kila mtu hey, so atakama unado maisha ina bo atabila izodo maisha bado inako ai oya ijalishi mazewe ni nani. We ni wa Nairobi ama mashinani. We mse mpua ama kisirani. Lazima unajua Mungu ni nani. Ay, ay, you know, sipo dance. Yaka sifi wana mawe. Ay, ay, you know, sipo dance. Yaka sifi wana mawe. Katika, katika. Now, now, hidakika. Katika, katika. Now, now, hidakika.
Kama udansu unabo.
Unabo. Ukatiki unabo. Kama udansu na bo, amekubesu una bo. Kama udansu na bo, ukatiki una bo. Kama udansu na bo, amekubesu una bo.
Ibati kila mutu, kila mutu, kila mutu go. Kila mutu, kila mutu go. Ibati kila mutu, kila mutu, kila mutu go. Kila mutu, kila mutu go.
Ai, ai, alright then. Ai, alright then. Ukianika mabaraka ni mingi utapata. Ai, go right them. Ai, hizo sasa ajichoche kama kanga. Ajichoche kamseya mekaranga. Atuchese, tutese kakadanda. Sim, sim, panda. Ai, ai, you know, zipo dance. Yata sifi wana mawe. Ai, ai, you know, zipo dance. Yata sifi wana mawe. Katika, katika. Now, now, hidakika. Katika, katika. Now, now,
kama
hidakika.
Kama udansu unabo.
Unabo.
Ukatiki unabo.
Unabo.
Kama udansu unabo.
Kosi uradi nipate ni mechil na kabinti. Form ni mingi hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki get tipsy na nikigeldo na blow doll on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the Henny. We started out slow nilikuwa jam levy. Ish too crazy kukumbuka siwezi. Nilijigeldo mjuu ya bed nime blank. Sima soni mangire zime nice. Dem moja wawile zime nice. Na mataska mapile zime nice. Mara kwanza ya pile zime nice. Sima soni mangire zime nice. Dem moja wawile zime nice. Na mataska mapile zime nice. Mara kwanza ya pile zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice.
Nipe beat, nipe micro, tasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Junateka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nitawandalia karam. Bash mara that that. Tunakuja chap chap. Tunakuja na gold it. Paka tap tap. Ati shorty wants to take a snap. Asha tu atop, asha nikalia nap.
Simasoni mangire, zeme nice. Dem moja wawile, zeme nice. Na mataska mapile, zeme nice. Mara ya kwanza ya pile, zeme nice. Simasoni mangire, zeme nice. Dem moja wawile, zeme nice. Na mataska mapile, zeme nice. Mara ya kwanza ya pile, zeme nice. Zeme nice, zangu zeme nice. Zeme nice, zeme nice. Zangu zeme nice. Zeme nice, zeme nice. Zangu zeme nice. Zeme nice, zeme nice. Zangu zeme nice.
Me nimechele na debak juu watu uko mbele wako maji kama tap. Na kesho niko wax mabenye zime nice. Itabidi nime flash mdosi. Aki call back akianani sio koti. Niko kande wa ufa na kelele ya mboki. Kama ni mgori basi kesi badai. Wow niko cloud 9 wase niko high.
Simasoni mangire zime nice. Dem moja wawile zime
nice. Kama task kama pile zime nice.
Nimetanga hadi nyika siyapata mshika down. I need you check refresh unakani kao mini fahau. I did a lot of things for you not to forget. I went an extra mile nika kugetia moti. Uka toes with my best friend matrimonial bed. Ukamzali ya mtoi kwanza twins ili yuma sana. I can't lie but I told myself I'm just human. Nika msamea although ili ni yuma. Nika jiambia maisha ni kusukuma. You need a second chance should I or should I not. Cause for real umenipitisha a lot. Nataka lakini my heart has second thoughts. Give me time, I have to think over this. Cause Nikki Harakisha need to rule this where you want. Love to me is a scam at the moment.
Moyo na tinda, tinda, moyo na tinda. Moyo na tinda, tinda na tuta kupenda. Moyo na tinda, tinda, moyo na tinda. Moyo na tinda, tinda na tuta kupenda. Penzi lako kwangu mimi shubili. Jumpenzi moyo wa dinda. Ona livo na danga. Umeni pa kungumanga. Mpenzi umeni twanga eh. Moyo wa dunda. Dunda, dunda, dunda. Jumeni pa kungumanga. Na twanga, twanga.
Contact 0743-107180 or write us an email on sales@hypnoenergydrink.co.ke. Now available in your nearest supermarkets, bar, restaurant and other stores.
Yeah, zitaka banza hii utafeel city nimecheze kwenye country hii inabidi veve shash maya maya mitungi singeli kutanganyika na wase wa pande hii wa OD ama mavitu za makadi busy tingike tingike hapa ndani mpaka zisi mbi mageni ya chimbike kisonara city ndo fundi milima nipande tena mikwara shaki yobadi yobadi
chukata kilatino mukunisha pata ni kumwaga wino limbo toko toko mimi gogo simo chezo kili popo ya kiro na denyo ama simo kata kilatino mukunisha pata ni kumwaga wino limbo toko toko mimi gogo simo chezo kili popo ya kiro na denyo ama simo.
Weka glasi chini tuche tuche tucheze leo tupo mpaka kuche 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 mze. Weka glasi chini tuche tuche.
Flow kama izo toto ndo anapenda vitu flani vina calm mini anger flow sick man danger talking down paka Kenya woo. Watoto flani kill time melanin washeni waje uku and it better be they kill they kill they kill they killing me they feel I'm glad they're feeling me. Watoto kali yeah gorgeous leo tuko hapa yeah yeah I thought I told ya kusoko teka yoni obvious leo tuko bie bie bie
kata kilatino muku nisha pata ni kumwaga wino limbo toko toko mimi gogo simo michezo kili popo ya kiro na dinyo ama simo kata kilatino muku nisha pata ni kumwaga wino limbo toko toko mimi gogo simo michezo kili popo ya kiro na dinyo ama simo
yeah yeah
aye weka glasi chini
girl you make me forget my problem. The way you do your thing in a da-da-da-da. Girl, you make me forget my problems. The way you do your thing in a da-da-da-da. Come jiggle jiggle, jiggle jiggle bun. Jiggle jiggle girl, jiggle jiggle bun. Come jiggle jiggle, jiggle jiggle bun. Jiggle jiggle girl, jiggle jiggle bun. Nataka tuunde love story, cause you know you're one in a trillion. Wataisoma, wataipena, vile tutatisha, what I need some mouth. On your marks, on your knees, like what a girl I need you. You kinda freak on a dance floor, leo baby una uwa show. After that, nita mwaga do. Can I drive you crazy, girl? Cause I got the stamina. Can I drive you crazy, girl? Cause I got the stamina. Na kufata kabendera na upepo. Kama dufla, pandisha hiyo tempo. Kirushe kama pandwa na mapepo. Otwe ndegeto, tuleo ni kunoma. Girl, you make me forget my problems. The way you do your thing in a da-da-da-da. Girl, you make me forget my problems. The way you do your thing in a da-da-da-da. Come jiggle jiggle, jiggle jiggle bun. Jiggle jiggle girl, jiggle jiggle bun. Come jiggle jiggle, jiggle jiggle bun. Jiggle jiggle girl, jiggle jiggle bun. Sinaraka baby leo twene most, most. Umebeba kawalende ya mujaka. Unavonipa na nataka. Kata gama uno kama mchezo wachakacha. Kanyaga na miba situ songe most, most. Most, most, I'm in control. Like a police on a patrol. Wanna be the masseuse and massage you a body body. Nilisha mchele mini kuku nika dona dona. Kama msani shika maiki basi cheza na low. Can I drive you crazy girl? Cause I got the stamina. Can I drive you crazy girl? Cause I got the stamina.
DJ Jones. See Biggie on each, the one and only Vicky. Yeah.
Vicky Bandes.
Ninapozuba fikira zako hutenda kichwa ni mwangu eh. Kichwa ni mwangu eh. Napigwa butwa jinsi ulivyo ziteka hisia zangu eh. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza. Nifanye zuzu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza. Nifanye zuzu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo,
nicheze.
Wiki kwa mutima mangi,
nicheze.
Kisha tudigi digi,
nicheze. Nicheze.
Washa washa ro, sinipe kimya kimya nipe zile zako.
Mie kwenye flow, kuja nicheze na we. Cause boy I'm on fire, ichome kwa juu. Mishe jimwaya kwa makarafu, barafu ushaniweza we. Najua anapitiliza, ongeza utundu baby koleza. Nifanye suzu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza. Nifanye suzu kwa kuzezeta. Nichize kama lamba lala.
Yani wanapendanga mindo moshi yao yani ile wanafutanga. Mindo injini le kule ndani wanapiganga. Mindo ile best dako yani anakaaga. Ya kitu kubwa jina lango ni soft. Kwa na dani weni gani shika mrembo na dani. Shika the pink side figure. Mindo bedi wadani na hata bao. Ukitaka piga ten over ten. Yani kibedi piga bendi kiyo sama binden. Hata mistari ukitaka kuja kwelo matin. Hata wachi na unita yani nyako matin. Juwa na juwa si hata kenye na deni. Unangoriba songe ya nani. Mindo apia fuliza basi kwa padadi. Ninawa ninawa mada. Ninawa mada. Ninawa ninawa mada. Ninawa mada. Hey, what you got? Pika vitu basi kam. Nikupe vitu dakika. Nipanganga muki imbe tuma vitu madry. Oya buda chaki buda misi nanga time. I got the feeling mindo ule dem na kuja no bar. Napiga luko pika mbuku kyoka chota. Nandu kupeleka mkundo fomu zenu mumeja wana chuki. Kazi enyu bana puwa muna. Hata nitenga mistari zanyi short. Katika life ya huda na vera. Hawa maniga chwado kia kumoko. Yani welenga marangapi. Hawa mahete zote baki kuwa wajinga. Ka unangori baso geya nani. Mindo api ya fuliza basi kwa padadi. Ninawa ninawa mada. Ninawa mada. Ninawa ninawa mada. Ninawa mada. Kakuna nome basi come to mami. Ine wanjanja basi come to daddy. Shika ujanja basi kamata. Ndio mama yao na nimechacha.
Tupishane na babu wewe.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Ini tamu bwana.
Tunasondeka.
Kama leo mnazi.
Tunasondeka.
Rix.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Anaiba.
Tunasondeka.
Ula.
Tunasondeka.
Tunarekebisha.
Tabia ya kuagiza pombe razi we unalipa.
Tunasondeka.
Umekuja date na mabeste zako na sijawaalika. Njaro za kuingia chumbani mwangu na mlango hujabisha.
Tunasondeka.
Unangara ndula zangu unaziposti kwa Insta. Umenivalia wigi tamu kumbe ndani ni matuta.
Tunasondeka.
Akumbe pia haga feki tulidhani unafiga. Oyoyoyo.
Okay. Si watu wana tabia mbaya. Si mungu na matabia mbaya. Si watu wana tabia mbaya. Okay. Si mungu na matabia mbaya.
Tunasondeka.
I am the dancehall lover.
I'm not those ones.
Fresh and ready.
I'm in the home alone. Take
Kupa
shake it, Nicki Minaj. Joni ongeze, ikamate usilegeze. Nauliza ni ongeze, ikamate usilegeze. Basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama umependa ikamate yo. Sama ndani gisani baba, mwiba kujipsi auna pole. Wewe ni mustarabu kaka, ikamate mpaka ipole. Vilo na check una marinate, I am your top and you can relate. Come let me give you a little taste. Later me and you participate. Johnny ongeze, ikamate usilegeze. Nauliza ni ongeze, ikamate usilegeze. Basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama mepele ikamate yo.
Mkwamiano boy. Chocolate, samba loketo kinitega nianguke, naombo niokote. You already know, it's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mtoto uko fire, yeah. Puma baby on a replay. You my baby, some dancing shoes. Puma baby on a replay. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love. Oh, already your love. DJ Chez already your love. Oh, already your love. Chini kwa chini ready your love. Oh, already your love. Chez already your love. Oh, already your love.
Basa Wood Kenya Good 001.
Ki unabila mfupa, eh, unatoka ta Malkia palipupa, wako nimedata. Sura changa changa, gozi ya koko bata. Shepun pali siyasanga, yani swajata. Wangu moyo, utaupeleka puta.
Amuja kukosa,
sinyora miyambo, my mama sita.
Karibu come closer,
katota bisi kuti kuti.
Ale,
madwiti twiti. Kameja ziya katikati.
Ale,
yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki.
Ale,
madwiti twiti. Speedy mi ya misi fungi beki.
Ale,
yuki chiki chiki.
We mama,
pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukinama,
pepete, ipepe, pepete.
We mama,
pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukichutama,
pepete.
Kufikisha hadi napotaka, basi ongeza machonjo. Leo taratibu misi na garaka, mpaka machogo. I love the way girl you call me daddy.
You turn me to me, oh, oh, oh.
Fundi wako wa mapesi chumbani.
Mandigo ndingo, oh, oh, oh.
Niko gelika msumari.
Kwa nyundo ya kome, oh, oh, oh.
Nisukushie kausukani.
Drive me loko, oh, oh.
si kuti kuti Madri ti twiti Kameja siya katikati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Madri ti twiti Speedy mia misi fungi beki Tuki chiki chiki Hey mama
Pepete, ipepe, pepete
Ipepete ukinama
Pepete, ipepe, pepete
Hey mama
Pepete
Pepete ukichutama
Pepete Pepete
Kenyan boy, Kenyan boy, yeah Pepete, pepete
Pepete
Pepete, pepete Pepete, pepete
Pepete
Pepete, pepete
Akatika, katika na ingo manoma Na ingo manoma Akatika, katika na ingo manoma Na ingo manoma Akatika, katika na ingo manoma Pepete Naingo manoma, akatika katika naingo manoma Pepete, naingo manoma Pepete, ipepe, pepete Pepete, ipepe, pepete Pepete, ipepe, pepete Pepete, ipepe, pepete
Unlock your power with Hypno Energy Drink Contact 0743-107180 or write us an email on sales at hypnoenergydrink.co.ke now available in your nearest supermarket, bar, restaurant and other stores.